Cook a ton and a little and before for the chicken.
Come me candy.
Casabon.
Hey, yeah, yeah. Cook a ton and a little and before the land. Nakatan goes out to Mimba. Yeah, this is how the Kubanga knew about. Nanki Piga is Tony Cook, Tony Cook, City Cook.
See that, what is in the place? I say, man, you are bad, not a wako when you place. Big pass when you stress, it's just in a place. Only me down, fire, but I wanna have a taste.
Yes, mini bad man, but good when you bed. Oh, my minim short, but tall in a way. For game, minim champion, come in the way. Ready when you're ready, girl, just say.
Mindo kata po kumpa kana nita baby. Nakata lesbian tana tan straight. Uko tise, ex and I regret. Ata kai bench, any candy na kula my mama.
Mashini banana, mashini banana. Mashini banana, mashini banana.
Don't give what you need, do a gagini, nango gagini.
Mashini banana.
Don't give what you need, do a gagini, para kauna gini.
Nalima shamba na jembe kubwa na chimba na panda mnyama na jwanga mashini banana na nikizamuna piga nduru jirani wasikia na tawa la njwanga vile na charaza mashini ndizi mashini banana nasini bigi nzagi kwa msamboda wanga nikigonga kana tetemesha magaha kauni taga wanyama sabudini mbadada jaba na kairi tutu na systemize face card ni proportion ya the lips and eyes listen wise matako ndo ina interest eye kuna ndizi neza rearrange your intestines.
Mashini banana, mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jwai.
Mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, jwai.
Mashini banana. Kwangu ye ni boss, that don't care. Vile ni ubonga, I don't care. Yeye tu, nampeda tu.
Wind up non-stop, nafinyo na mafi.
Siku noki uyo sister, I swear ye mwenyewe ndi alijipa. Je, ulimpa bibi yako mimba, ama ye mwenyewe ndi alishika. Msupa wako, anakuita babe. Kima kosa ni wachia na itika. Liona vizuri hizo flag red. But mini nani bado nilimsikiza. Ukiwa na skazo, wejuwa ni skando. Nyirigo sando, gidwa ni ya sample. Black ka charcoal, white hapo. Mande ni sato, na sato ni haso. Kiala nani filia mafilo. Atiskana kufikiria kwa pilo. Last time alinitumia kakiru. Junili chapa kaisikilia kwa tumbo. Kiala nani filia mafilo. Atiskana kufikiria kwa pilo. Last time alinitumia kakiru. Junili chapa kaisikilia kwa tumbo.
Don't give what you need, juaga gini, nangoga gini.
Mashini banana.
Don't give what you need, juaga gini, harakauna gini.
Mashini banana.